No man sali 442 nale striker samsakacha ninkhusiseni masulu nokokhipha ngisamuzwa hlezi likhala ngemuva ngiyabona Jimmy Down nomugqobu number 2 my feelings are totally ground ingoma inomunye manje ngikhahlela nejule ngathi ngukhochi wemlungu waphela umsebenzi sekuthinwe neyikhulu and I feel like it's not my fault abadlala inkulu. I hope you see that it's not about the soccer field, it's about me, yes me, now my frustrations. Ngifuna ukhipha yonke le nto engaphakathi kumina. Phuma! Phuma! I hate that, sengena ngehlusu. Funa impumelelo like fuck it, vula nendlulu. Yes I'm a father, yes ngifuna ukondla umntanami. Ngifuna ukondla umndeni wami, ngifuna ukwa. Hey, irekhoda le ngoma, nyambezisemehlweni. Vula iminyango, vula le mnyango endlulisene. Usiso lukhaka lukhoneka imehlusiyeni. Ngifuna ukuzama ukucula kuphela. I don't know what to say now. Masinthimbaka Thuna umhlabi azoyikama udabuka phansi entabeni sakamaphumulo. Yabonga kakhulu. Ivale.